ዲሞክራሲ ኢትዮጵያን በጀት ወጋ ከበረ ዱፉ ብሪ ኦኪን ቀርሺ ቢሊዮን ዲባላማ ቢሊዮን ተርባተሚ አፉር ተርባንደር በፓርላማ ቢየት ዲኤሱን ረጋሲፍ ተጅርቲ እና በጀትቺ አከረጋሲፈሙ ፓርላማ ትዲያቴ ከድማ በጀታፊ ጉድነ ዲነግዴ ኢትዮጵያ ላልችሱን ኢብሰከነን ሙምቺ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ቲልማመ ጉድነ ዲነግዴ ቢየቲ ከበረካን አረቲ ሞቱማን ሳኒ ፊዳበቲ ማለቃ ዱኛ ዮካን አይኤምኤፍ ግዱቲ ወልቲ ዴኝ ጅራቹ ዱበተኒሩ ዲነግዴን ኢትዮጵያ ኢበራ ሀርከ ሰደቲ ቀብጢ ሰደቲን አከ ጉደቱ ቲልማመ ሞቱማ ሳኒ ቀቡሌ ረኒጅራን ካናላልቺ ሱዳን መጋላ ለንደን ዩኒቨርሲቲ ሳሴክስት በርሲሳ ዲነግዴ ፊካዲመማ ዶክተሩማ ፒኤችዲ ኦቦነመራ ገበዮ ማሞ ነሞን ሀሶፍሲሴ ጅራ ኩኖ
ኦቡነመረ ሚኒስትሪ ማለቃ ፈሪሮድ ነግዴ ከኢትዮጵያ ወጋ ባጀታ ከበረዱፉቲፍ ብሪ ቢሊዮን ዲበለማፍ ቢሊዮን ተርባተሚያፉር የሱዳን ፓርላማ ቢጀቲቲ ረጋሲሴጅራ ከነከሳ ዲበራር ከጃተሚ ተርባከተው ሰገንታሌ ኢዩመት ቄሱት ፉለፈተ ጀቹኒስ ኢብሴጅራ በርኩን ሞጋማብራቲን በረቤሊ ሃማን ኢትዮጵያ ሙደቴ ጅሩዳ ኩን ዲባ ጉዳንጎኔ ተርካን ፊጋሪ አርግሲስኔ ጅራ ከጀሩ ሚኒስትሪች ዱበቴ ጅራ ሙሚች ሚኒስትራ ኢትዮጵያስ ረዴቢያኒ ከኑ አሜሪካኔ ሰኒ ጅሩ አኮጌ ሰዲ ነግዴት ሜከና ከሚትላልታ አለ ኢትዮጵያን ረጅርቱ ዋይ በጀተሸ ዋይ ነግዴሸ
ዱጉማ ፓርላማቲ በጀተ ወጋ ከኒ ሳኒ የሰኒ ቢሊዮን ዲበላማ አፍተር ባተም ያፈርጡቃ ሰዲዳ ኩኒ ከበረደር በራቲ ገረ ፐርሰንቲ ኩረሸኒ ሀገዲ ደማ ከንተውን ዳ ከኒኒ ኦልጉደቴ ega kesati iyumma da bamsi su dafi irra gudda ramanni hajadan male wanti amma lakofsi babba ajiran argisi sani kara media biye kesaji jirani budgeti guddan isan irra tiramadani isa afan ingilifan capital expenses jaduda inni kunimmo bayensa kaninni titiye fateyu institutionota akka ethiopian airlines ifada amma ethiopian airlines dafi budgeta sa gara miliyana jatamatti ol guddis ne jedu so galin sanarra dudu fummo akamin ni deme yumma biya hirdisu okan dabamsi su danda okanarratti yero dera daf namonni baaye irratti morki gudda ture because motummani institution ta kasi kana fi gali achirra argaman kana ibanta ibagutu daniti dakaninni umfate jiru so ammatti baaye bajanni kuni yumma akamin dabamsi su akanni danda kallatti da wanti dubbatame jirun jiru achi keessatti wanti sustainable development jedhu bakki qonni illee keessatti fudhatamuu danda'u yookaan immoo misoomni gara baadiyyaa keessatti fudhatamuu danda'u biiliyoona 12 duwwaatu ramadamee fi innummaan iyyuu dhibbatti gara shanii duwwaati gara biiliyoona 12 jechuun parsantii gara shaniiti jechaadha. So walumaa gala gara iyyummaa dhabamsiisu yookaan immoo gara misooma gara baadiyyaa irratti waan baay'ee fuulleeffate hin fakkaatu. more kan init efate garuma magala da malif yojenne capital expenses wantoni jejennu kun baaye insani misoma magala ke sati gaggefaman kanaka telecommunicationi kanaka airlinesi kanaka dandi kanaka security biya kara military fast of ke sati kakkabata jatefi arki guddan garasana wande me infakkatu
me wal magalat garadi nagdeetti maade binu budgetu makana wajji wal qabsisani ሙምች ሚኒስትር አይትዮጵያ ኦባይለ ማርያም ደሳለኝ ዲባይል ኒኖን ፌደራ ኦንገም ቢየቲ ሙደተዩ ገመብራቲን ሞ ራወቲን ሲድነግዴ ኬኛ ሄዱ ወያዋጅ ረከሱማ በረከና ደሜ ኢንዱስትሪ ቲፍ ደሜ ተጃጅለ ጉድናቲን ዲበራ አርከቶር በገልሜሱ ኬኛ አይኤምኤፍ ለ ገባሴ ጅረከኑማፍ ወልማገለት ጉድኒ ድነግዴ ኬኛ ከበረዱፉ ዲበራ ሰደቲፍ ቀብጢሸን ተውደንዳ ጀቹን ዱበተን ይጅረን ዋይድ ነግዴ ኢትዮጵያ ከነረቲ በረደብሬ አበተ ማለቀ ዱኛ አይኤምኤፍ ከሞቱማን ኢትዮጵያ ጀድ ግዱ አደዱማ ጉዳቱ ትሮ ፈከኛፍ አይኤምኤፍ ዲበራ አርከፉሪት ከንዲ ዱበተ ሞቱማን ኢትዮጵያሞ ዲበራ አርከኩደኒ ኦሊ ከንኒ ዱበተ ሜወል ማገለቲ አለ ጉድነ ድነግዴ ኢትዮጵያ ከሞቱማን ኢትዮጵያ ዱበቱ ከናፍ ከን አይኤምኤፍ አከሚትላል ተኮገሰ ድነግዴት
ዱጋዳ ወሪ አይኤምኤፍ ገባሰ ሳኒ ከጂያ ኤብላ ሮደር በባሰን ኬሳ baruma 2016 kan jechuudha imma World Economic Outlook jedhu yeroo yerootti maxxansu achi keessatti biyyoota sabsaaraan Afrikaa yookaan immoo biyyoota Saharaa gadi biyyoota Afrikaa keessatti argaman keessaati Itoophiyaan guddinni diinagdeeshee baay'ee gadi bu'aa akka ta'edha kan isaanii dubbatanii yeroo dheeraadhaa fi biyya kana guddina saffisiisaadhaa fi double digit growth waan jedhamu kanatti galmeessaa turte waan jedhudha kan addunyaan quba qabu amma garuu tilmaamni warri IMF qaban baay'ee gadi buuseetidha kan inni mul'ise. Sababni guddaa isaan dubbatani dhugaadha hongee yookaan immoo gogiinsi haala jijjiirama qilleensa elniino jedhamuun qaqqabe gajjabeessanii dubbatu achirratti sun damee qonnaa yookaan immoo oomisha qonnaa baay'eetti miidhe kan jedhu sunillee baay'ee waan wal nama falmisiisudha. Maaliif yoo jenne bakki elniinoon kun miidhe biyya Itoophiyaa keessatti bakka oomisha qonnaatiin baay'ee beekamaa miti sadarkaama Itoophiyaatti. So hagamiiniti oomisha biyyoolessaa irratti dhiibbaa guddaa qaqqabsiise dina qonnaa immoo gadi harkise kan jedhu kun baay'ee waan yeroo fudhatame eeganaa riisarchiin irratti hojjetamudha. Kanaaf badaawwannaa nama amansiisu miti gama sanaan. Gama immoo dhugaadha isaan amma kan isaan jedhani guddinni keenya dhibbantaa 8.5 guddachuuf deemaa. Lakkoofsa kana warra IMF wajjiniti isaanummaan iyyuu irratti kan walii galanidha jedhee kan Prime Ministeriin dubbatu kun soba adii ala jirudha. Amma yoo World Economic Outlook Reportii kanarraati ilaalle kan IMF jedhu bara kana keessichaan bara 2016 kanatti guddinni biyya Itoophiyaa 4.5 kan inni guddatu jedhu isaan immoo 8.5 kan inni guddatu jedhaniiti kan isaanii dubbataa jiran jechaadha. So isaan amma IMF wajjin wal simate haa jedhani iyyuu malee addummaan 8.5 fi 4.5 gidduu jiru baay'ee wanta wal nama falmisiisudha. So wal dhabdeen lakkoofsa warra Itoophiyaa fi kan IMF kun waggoota 10 oliif akkuma sana ture ammas akkuma sanatti itti fufee jira jechaadha. Gama biraan immoo inni isaanii damee industiriidhaaf tajaajilaan guddinni 7% guddateera jedhamu kun waan baay'ee nama wal falmisiisudha. Because biyyoota akka Itoophiyaa kana keessatti damee industiriidhaa fi tajaajila irraati guddina hagas mara ga'u eeguun baay'ee waan cimaadha. IMF'inis immoo kana kallattiidhaan waan dubbate hin qabu. IMF'in kan inni dubbate waliigala diinagdeedha. Sun immoo irra guddeessaan qonnadha kan inni dabalatu. Qonna dabalatee 4.5% guddata jedhanii kan waggaa dhufuu immoo 7 jedhanii. So ammallee wal argataan jiru baay'ee kan warra IMF kanaa wajjin.
Mee haalatti IMF yookaan immoo dhaabbanni maallaqa addunyaaf mootummaan Itoophiyaa guddina diinagdee kanatti tilmaaman yookaan immoo itti safaranaa ilaallu akkamitti addadummaan kun uumamuu danda'e? IMF maal qorateetu tilmaama kana baasa? Mootummaan Itoophiyaa immoo maal irratti hundaa'e kana baasa? Kan akka ogeessa diinagdeetti waan keessa gad fageenyaan ilaalte jiraa obbo Namarra?
Dhugaadha wanti kun baay'ee wanna yeroo dheeraadhaaf biyyuma Itoophiyaa qofatu hin taane biyyoota guddataa jiran baay'een immoo biyyoota Afrikaa keessa gabaasni diinagdee isaanii kan akka World Bank kan akka IMF fi jaarmaalee adda addaa biyya alaa kana jiran wajjin walii hin simu. Akka isaanitti wanna kana lakkaa'an waan walirraa faffagaatu miti garuu rakkoo guddaan jiru maali? Akkaataatti lakkoofsa kana uummatatti himanidha. Rakkoon guddaa amma biyyoota kan akka Itoophiyaa keessa jiru maali? Yeroo baay'ee ikonoomik deetaan kun inuma uumama faabirikeet godhu. Kanammoo sababni isaan goggodhan sababa gurguddaa lama dubbachuutti dandeenya. Tokko waa'ee legitimeesii ofiiti. Innis immoo maali? Hangorra yeroo hamma kana turan biyyoonni akka Itoophiyaa kun akka isaan biyyoota abbaa hirree ta'anii mirgi dimokiraasii mirgi dhala namaa akka hin eegamne waan beekan biyyoota sana keessatti sababni guddaa isaan ittiin biyyoota alaa kanatti keessumaa mootummaalee wal ta'an addunyaa kanatti of beeksisan yoo jiraate guddina argamsiisaa jirra. Hiyyeessaaf wanti baay'ee irra guddaa barbaachisaan hiyyummaa dhabamsiisuudha kan jedhu sana legitimeesii karaa sana jiru argachuudhaaf jira. Yeroo baay'ee lakkoofsa keessumaa guddina diinagdee kana akka kana kan isaan godhanii dudubbatan jechaadha. Inni kan biraan immoo maali? Lakkoofsa kana fayyadamanii isaan yeroo baay'ee foreign direct investment waan jedhamu gara biyyaatti hawwachuutti barbaadu lakkoofsota diinagdee kana akka kana tolchanii waan gaariitu taa'aa jira, guddina gaariitu jira, karaa sektor akkasii guddina akkasii jajjabaataa jira yeroo jedhan investoroonni ala jiran kun baay'ee tokkotti fedha uummachuudhaan maallaqa gara biyya sanaatti geessanii biyya sana keessatti invest gochuutu jira. So kana kanarraati waan ka'uufiti jarri kun yeroo baay'ee lakkoofsota kana yookaan immoo deetaa kana fabrikeet godhusa waan dhugaarraa fagoo jechuudha. Yoo garuu kan warra IMF World Bank fa'aa kana fudhanne isaan lakkoofsa biyya keessaa qofaarratti miti kan isaan hundaa'an. Because diinagdeen biyyoota guddataa jiran kun baay'eensa nagada addunyaadhaanidha kan inni tilmaamamee ilaalamu ijaa ta'eef jarri warra akka IMF World Bank kun data baayyee comprehensive ta'e of harkaa qabu isaan biyyoota adda addaa irraati walitti qabuudhaan sana walitti dorgomsiisuudhaan kana hundumaa godhu jechaa. So rakkoon guddaan jiru biyyi Itoophiyaa ofumaayyuu statistical record yookaan immoo meetan isaan fayyadamanii kana hundumaa godhan baayyee wanna nama shakkisiisudha. Yeroodhaa yerootti waan hin fooyyoofne yeroo yerootti lakkoofsuma tokkicha approachima tokkicha fayyadamanii waan dubbataniidha jechaadha.
Kan Londonitti argamu Yuunivarsiitii Saaseksitti barsiisaa dinagdeef kaadhimamaa doktorummaa PhD obbo Namarraa Gabayyoo Maammoo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Anis baay'een isin galateeffadha. Galatoomaa.